Shuti wa udukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya tuguhaye ikaze. Uru ni rwa rubuga rwanyu mwe bw'urubyiruko twabashyiriyeho ngo mubashe kujya mutanga ibitekerezo byubaka amahoro. Mukaba mukurikira iki kiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio umunsi muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba nk'uko bisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo ababyeyi bakomeze kwibaza aho mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bavuga ko abana bigira ubuntu ariko abo mafaranga yakwa ababyeyi akaba amaze kuba menshi kugeza ubu. Turaganira n'abashesha akanguye bakora siporo yo kugenda n'amaguru aho Club Les Amis de la Montagne yo mu gihugu cy'u Burundi yari yasuye Kigali Walking Club yo mu Rwanda. Tukaba turi buze no kurebera hamwe gahunda yo kuzamura impano z'abajene baririmba yateguwe na Creative for Africa mu marushanwa yiswe Ruta Project Superstar.
Twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye muri aka kanya. Muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 Leta ivuga ko kwiga ari ubuntu ariko ababyeyi kugeza ubu bavuga ko amafaranga bakomeje gutanga ari menshi ugereranyije n'ibyo leta ivuga. Mugenzi wacu Jean Baptiste Dayiragije yaganiriye n'ababyeyi batandukanye maze bamubwira uko babibona.
Bamwe mu babyeyi baratangaza ko hari itandukaniro rinini riboneka hagati y'amafaranga bishyura ubu n'ayo bajyaga batanga mbere nka minerevare. Nubwo bivugwa ko abana bigira ubuntu ngo amafaranga yakwa ababyeyi ubu yahawe indi nyito.
Ego uje kwandikisha umwana bwa mbere ntago bamwemera utayitwaje bisaba ngo yajyane babone kumwandika.
Ababyeyi twaganiriye batubwiye ko nubwo bafite abana biga mu mashuri abanza ngo kubatangiza bako amafaranga y'umurengera. Aba babyeyi bakaba batangaza ko kuyabona ari ingorabahizi.
Nitwa Mukagasana Rosa, mfite umwana wigara ku kigo cya Kimisagara. Ntago bayavanyeho ahubwo babihinduye ngo nagahimbaza musiki k'abarimu tukayatanga ari amafaranga. Mbere twatanga amafaranga yitwa ko ari amafaranga y'ishuri nyine ariko ubu noneho babyise agahimbaza musiki k'abarimu. Mbere ahubwo amafaranga twatangaga yabaga ari make ariko ubu ngubu amafaranga dutanga niyo menshi. Ntago byoroshye kuri iki gihe amafaranga yarabuze umwana baramwirukana ukabunza imitima yahuri buyakure. Nyine umwana baramwirukana nyine bikagaragara ko nk'aho umubyeyi utishyurira umwana nyine ukabunza imitima yo gushaka amafaranga yo kumwishyurira.
Nitwa Munezero Marie Louise. Kuko nyine bisaba ugomba gutangiza umwana witwaje amafaranga y'ikirenga bitewe nuko mbere watangaga amafaranga makeya ugiye gutangiza umwana. Ariko nyine iyo bigeze hagati udafite ubushobozi bwo kwishyura bashaka kukorohereza ukaba wiga. Amafaranga yo gutangiza nyine ntago wapfa kuyabona kuko basaba menshi cyane. Waba ufite nk'abana babiri utangiza nyine bikakugora. Kandi nyine nayo umwana umwe bagusaba menshi bitewe nuko mbere witwazaga makeya cyangwa wenda waba utarayafite ukazayazana umwana yageze mu ishuri. Ariko ubu ngubu kugira ngo umwana bamwemere bisaba amafaranga uyitwaje wenda ayo mafaranga ageze nko ku 800 ku mwana umwe.
Njyewe nitwa Nyirabema Jacqueline. Njyewe mbona hari itandukaniro rinini cyane kuko mbere abana bigiraga 100 ariko ubu ngubu batubwira ko ari ubuntu. Ariko hari igihe batubwira amafaranga ntibatubwire nyine ko ari ayo y'igihembwe yo kuba watangirira umwana, ahubwo bakatubwira uburyo butandukanye. Bakatubwira ngo nayo ibigega nko kujya kumutangiza umwana ukajya kumutangiza akubwira ati kuba turi bumwandike naha mu mujyi n'800 cyangwa mbona ari 900. Ubwo rero tukabona haba hari nk'itandukaniro rinini nk'umuntu udafite nk'ubwo bushobozi bwo kuba yabona ayo mafaranga 900 byo gutangiza umwana. Hari abana badindira ndetse cyangwa se nko mu mujyi hari abana baba bicaye kubera ubushobozi mu babyeyi baba badafite. Haba harimo itandukaniro rinini. Agahimba muzamusiki bakakatubwira tutazi nyine niba ari ayo kubahemba. Waba utayabonye nyine abana ntibabone uburyo batangira ngo bige.
Gahunda yo kwigira ubuntu yakagombye kubireba abana biga mu mashuri y'ibanze y'imyaka 12. Mu gushyiraho iyi gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, bamwe mu babyeyi baketse ko bagiye kuruhuka amafaranga y'umurengera yakwa mu mashuri yisumbuye cyane cyane ayigenga. Ese ubu byaba byifashe gute?
Nitwa Cyubahiro Adolphe. Ntabwo bayakuyeho barabeshya kuko niyo yabuze barakwirukana ntabwo bakwemera ko wiga utayatanze. Hari sansi babizanyemo ngo nagahembaza musiki k'abarimu ngo ni umusanzu. Ubwo rero ntabwo bacyita minerevari ariko twebwe tubona aruta na kera. ari twatangaga mbere niyo make kuri ubu ngubu dusigaye dutanga ngubu ngubu muri 9 years nk'umwana wanje atanga amafaranga yatangaga 10 mbere ariko sigaye atanga 15 ngo ariyo nitegeko ryo kwiga kuri diswari urumva ko ibintu bifite amayobera ntago bitworohera ko amafaranga kuri iki gihe yarabuze baramwirukana kaza kicara mu rugo kandi nayo ubonye yicaye mu rugo kuri kushobye kujya gushaka amafaranga urumva ko ibintu babitoroshye urahangayika mbese beta bamwirukana
nkuko iyi gahunda yari yatekerejwe n'umukuru w'igihugu ababyeyi twaganiriye bagize icyo bisabira leta
cyo nasaba leta nuko yakorohereza nk'ubu ngo abana bo muri 9 years yabona ko abana bageze igihe cya 30 nuko borohereza bagashyira bakavana ayo mafaranga batanga ko barabagora cyane ugasanga umwana yaje kwicara mu rugo ngo nubwira leta amafaranga yavanaho
turasaba nyine leta y'u Rwanda nk'uko perezida wacu ajya kwiyamamaza yavuze yuko abana bazajya bigira ubuntu ariko none ubu ngubu ntago ariko bimeze abana barabishyuza amafaranga bakanabirukana bikatubabaza
ababyeyi twabashije kuganira nabo bamuduce dukenye two mu mujyi wa Kigali kuri bo kubona amafaranga asigaye yakwa ku mashuri ngo ni ikibazo gikomeye cyane dore ko ubu hanashizeho n'amafaranga y'ifunguro rya saa sita kubiga mu mashuri yisumbuye yo mu burezi bw'ibanze bw'imyaka 12
muri gahunda yo gutsura umubano hagati yabo abasheshe akanguhe bakora siporo yo kugenda n'amaguru bimwe bita marche mu rurimi rw'igifaransa bongeye gusurana nyuma yuko Kigali Walking Club ivuye gusura leza Midora Montagne y'i Burundi aba barundi nabo baje gusura bagenzi babo bo mu Rwanda aba basaza bakaba baradusangaje ibyiza byo gukora siporo cyane cyane ku basheshe akanguhe ni kuri mikoro ya Jean-Baptiste Ndayirayije aho yaganiriye na Deninzo Habonimana umuyobozi wungirije wa Club Les Amis de la Montagne
murakoze twebwe twaje tuva mu Burundi tukaba dufise kreve yikuru na limiti kreve ya kende na makuru wakende musozi kwa kreve leza Midora Montagne tukaba twaje kuramutsa kreve twunze ubumwe dufitanye ubucuti bukomeye uyu mwaka twaje nkuko tuhora tuza rimwe mu mwaka nabo bakazi wacu ariko uyu mwaka tuje ubwo bucuti bwacu bumaze imyaka 10 kuko ubwa mbere twaje no mu Rwanda tuza kugendera hamwe na Kigali Walking Club mu mwaka 2004 ubu rero mwaka 2014 ubwo bucuti bwacu ya migenderanire yacu urumva ku myaka 10 imyaka 10 rero umuntu ashobora kuvuga ko ari mike mu myaka 10 si mike ku bantu bashize hamwe ku bantu bafise icyo bahuriye ko bantu bafise imigambi twaje rero kugira ngo tugendere hamwe kandi tongere duhimbaze imyaka 10 ubucuti bwacu bumata
iyi siporo mukora ibahuta n'abavandimwe banyu b'abanyarwanda ba Kigali Walking Club ubundi abaduteze amatwi ni iki wababwira ku bijyanye n'iyo siporo mukora ifite akahe kamaro kugira ngo duteze amatwi bashe kubitubanakirwa
iyo siporo yo kugenda n'amaguru mu misozi akamaro ka mbere ni ukunonora imitsi kuko kugenda n'amaguru ni siporo umuntu wese ashobora kugira kuko muri iyo siporo tugira ntidusigane ngo kugira ngo ushikine usunze ubundi kwiruka cyangwa kunyaruka ni ukugira ngo tunonore imitsi muri iyo siporo rero umuntu wese aje araronka aho agendera kuko turafise ngira nk'uko wabibonye ejo nk'aho twagira urugendo hari haba imirwi ine umurwi wa mbere w'abanyarutaka cyane umurwi wa kabiri w'abakurikira abo ba mbere umurwi wa gatatu n'umurwi wa kane abantu bakenda buhoro ariko bose bakagenda mu ntumbero imwe ubwa mbere kunonora imitsi iyindi ntumbero ya kabiri kandi ikomeye ni iyo gukundana gushyigikirana kumenyana bwa mbere abantu ukamenyana bakagendana mumenyanye mukagenda muravugana mukagenda murayaka mugasangira urugendo urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane ni nacyo cyatumye iyo ntumbero ya kabiri niyo yatumye twunga ubucuti n'aba ba Kigali Walking Club muri Kigali Walking Club hariho abantu bari muri izo Midora Montagne hariho nk'abarundi bakora ino bari no muri leta nizo muhatanye jewe cyenyine nabanje kuba muri Kigali Walking Club niko nigeze gukora no mu Rwanda hanyanje muri Kleza nizo muhatanye urumva rero ko turi dusigaye tumuryango umwe igikuru rero nakubwiye kwinonora imitsi no kugira uwo mutima w'umuryango w'ukundana wo kushyigikirana mire kugendana hamwe
mu gusoza niki wasaba urwaruka w'iki gihe usanga rutitabira cyane cyane ibijyanye no gukora siporo wa rusaba iki kugira ngo nabwo bwumve akamaro ko gukora siporo
nashaka kubasaba cyane cyane abarwaruka bakiri bato bagishobora kugira siporo bayigire kuko ubwa mbere siporo iratuma ubuzima bw'umuntu bubandanya bumeze neza hanyuma bagiye muri siporo ntawugira siporo wenyine bagira siporo bahuze bahuye n'abandi muri uko guhura n'abandi rero baca bahuza imitima bakakundana bagafashanya bakagira bagafashanya kugira ibintu byiza hamwe narabonye yuko aho nari no haraheze nk'imyaka 12 ntabagira siporo ya marche bariho yari Kigali ukwiriye ibonyine babona ko bagenda babona ameze nk'abasazi ariko nabonye yuko ubu hariho amakarere menshi amaze kubaho ni ukubera ko bumvise bategereye neza ko siporo iyo siporo ya marishe ari siporo nziza cyane ihuza abantu ihuza imitima y'abantu
Jean Baptiste arakoze kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese indirimba kandiko y'umuhanzi Daboti ibashimishe.
Ibisumizi. Akandiko. This one's sent for your son Daboti. Akandiko. Akandiko baby. Ni producer Max. Akandiko. Narakabonye akandiko. Karimo dutoma akandiko. Hasoma bukeye. Nirirwa meze nk'amakombe nkibaza ijoro ry'urukundo ndota. Biragana he cyangwa si bivuze iki ko mbona twese turi bato tutanabasha guhazanya tusaba banze n'ibiducanga iwacu twembe hakabindura amarira yacu akacu isoko mbwira nibaza biragana he cyangwa si bivuze iki ko mbona twese turi bato tutanabasha guhazanya tusaba banze n'ibiducanga iwacu twembe hakabindura amarira Chakachi soko mgira Akandiko Narakawonye Akandiko Karimudu toma Akandiko Hasoma wicheye Nirirwa meze nk'amakombe Nkibaza ijoro ry'urukundo ndota Akandiko Narakawonye Akandiko Karimudu toma Sinduzi ijambo navuga imbere ya mere mabukwe Uranzi yangezi wanya magambo yanje buri rwirengero Ibaze rero Nyarabasuhuse nakorwa n'ikimwaro mwihuta nganiye iwacu kuko sindamenya kuguhingira Akandiko narakabonye Akandiko karimo dutoma Akandiko hasoma bukeye nirirwa meze nk'amakombe nkibaza ijoro ry'urukundo ndota Akandiko narakabonye Akandiko karimo dutoma waretse se tukabireka tukihakanya tugaca kenge tugasa neza nk'abarya ibyeza ku ruzi nanjye nacyo kuryarya wamenye neza kurusha mama tukabagarira urukundo ubwanwa bwaza bugacuga n'ubukure bwacu bukabimvana yo kwihuza igihe gikwiye nibyo sindamenya kuguhingira akandiko narakabonye akandiko karimo dutoma akandiko hasoma bukeye nirirwa meze Ijoro ry'urukundo ndota Akandiko narakabonye Akandiko karimo dutoma Thanks to our fans Daboti my name Muri Sumizi Records Umusaza Max Asante Musaza
kandi twatwabwira ko twiyemeje kujya duteza ibihangano byabo imbere. Umuryango Creative for Africa wiyemeje gufasha urubyiruko kugaragaza no guteza imbere impano zabo zitandukanye. Binyuze mu marushanwa yiswe Ruta Project Superstar, abafite impano yo kuririmba bakaba bari kugenda barushanwa hirya no hino mu turere. Umuyobozi wa Creative for Africa Bwana Bagabo Joseph yatuganiriye ku by'uyu muryango ndetse n'aya marushanwa.
Urubyiruko rufite impano zitandukanye rwashyiriweho amarushanwa yo kuzigaragaza kugira ngo zibe zanabafasha kuba umwuga wabateza imbere. Umuryango w'urubyiruko Creative for Africa ubu watangiriye ku bafite impano yo kuririmba maze ubashyiriraho amarushanwa yiswe Ruta Project Superstar. Umuyobozi w'uyu muryango Bwana Bagabo Joseph aratubwira niba hari isano riri hagati y'aya marushanwa n'andi yari asanzwe amenyerewe mu Rwanda.
Ntabwo tujya tubishanisha na gato, kuko ni irushanwa ryateguwe, riteguranwa ubuhanga, ritegurwa n'abantu twifashisha abantu bafite experience, kuko ntabwo twariteguye gusa tudafite ibyo dushingiraho. So navuga ko ritandukanyeho n'ayandi marushanwa ushinzwe n'ukuntu riteguye, kuvuga twebwe tuzatangira mu turere, kuvuga twaramanutse tujya gutangira aho umuntu afite impano itaragaragaye. Ntabwo rero tuje kureba umuntu wamenyekanye ufite impano ngo ariwe tuzamura, kuko turashaka kujya kureba bariya abana bafite impano zitaramenyekana, tukaba aribo dushishikariza iyo mpano yabo noneho kuyihagararaho bakayikoresha mu buryo bw'umwuga.
Ese ni ukubera iki uyu muryango wahisemo ibijyanye no guhanga udushya? Bagabo Joseph arakomeza.
Guhanga, so turimo turahanga udushya noneho, ariko dutumbereye intego z'igihugu cyacu cyatweretse mu buryo bwo kwihangira umurimo. Ibintu dukora byose niho dukora tureba turwanya ubukene, ubundi niyo nicyo kintu tuba noneho mu rubyiruko rugenzi rwacu.
Aya marushanwa ya Ruta Project Superstar ari kuzenguruka mu turere twose tw'u Rwanda. Umuhuza ari kuba w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Gasabo ari naho aya marushanwa ageze, yadutangarije ko uyu muryango hari icyo uje gufasha urubyiruko. Dukomeze twumva umusirikare David.
Cya mbere ni ukubanza gushimira, tugashimira iyi gahunda ya Creative for Africa yo guteza imbere urubyiruko bazamura impano bafite. Kandi turabizi twese impano abanyarwanda turazifite, urubyiruko barazifite mu midugudu. Tukumva rero nk'uko dusanzwe dufite indi miryango dukorana, icyo dushima ni uko ari umuryango w'urubyiruko. Urubyiruko bashatse ibisubizo, babona ikibazo bakavuga ati reka dushake igisubizo. Twebwe rero icyo tugiye gukora ni ubufatanya, kureba rwa rubyiruko mu midugudu, kubafatanya kumenyekanisha mu midugudu kugira ngo urubyiruko rwitabire ayo marushanwa, hanyuma bizatanga umusaruro. Kandi icyo bigamije cyane no kugira ngo ubuhanzi urubyiruko bifate nk'umwuga wabateza imbere.
Uretse aya marushanwa yo kuririmba, uyu muryango Creative for Africa urateganya ko mu myaka izaza uzanagenda wagura amarushanwa akagera ku nzego zose zo guhanga, kugira ngo n'abandi bafite impano zitari ukuririmba bazagende bibona muri gahunda zawo.
Mwe mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya, umuhanzi Riderman mu ndirimbo ye Nyampinga nakomeza abasusurutse.
Afite ubwiza bwuje ubwuza, afite isura itoshye, afite iteye ubwoba itanga ifoto itoshye.
Ati FP
bwiza bwatari
Nyampinga Riderman.
Ubwiza bwuje ubwuza, afite isura itoshye, afite iteye ubwoba itanga ifoto itoshye. Afite bwiza bwatari Nyampinga ukuru ukwiye kwambikwa umudari. Afite ubwiza bwuje ubwuza, afite isura itoshye, afite iteye ubwoba itanga ifoto itoshye. Afite bwiza bwatari Nyampinga ukuru ukwiye kwambikwa umudari.
Itoto nk'iry'umushogoro arakeye yitwa misi ntabwo yitwa sogoro. Ntimudakangwa n'imikuka arakomeye nka hamari, yishatse kumusuka wako kanyara kwiyama. Afite tayite y'ubwoba nk'umutego wa bombe, arikubika byo nk'ipantaro ya koshi bombe. Ni rodi z'umufufa nk'umutegwa mu isomba, siriyasi z'umutera rwenya nka bushombe. Umubonye agenda aragotwa akareka ibindi, akareka akazakiyemeza kuba umutindi, akamugoterwa wakamuhoza mu bipi ibindi kubera daye yikimbye nk'amabondo y'ikibi
afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari inyamiga ukuru ukwiye kwambika
afite vision aho agiye ntiwahingukira agaragara neza uwanyuze warahindukira akava mu by'akagotwa ndetse yabatigaruye akabinza nk'akamera nka Petero nzukira ntabwo asiba feta ahubwo asibanira kuzijyamo ntabwo aryamye arakanuye ntabarizwa mu ruryamahora yakabyaka kameze nka bling bling afite ubwiza bwo mu bitabo bizwi nka The Bling yararezwe mu kwita bavuga ngo karame muganiwa yamvuga igezweho byarasharamye n'umwari uhiye bose baramuruhiye gusa yarabarahiye mbese yarabananiye
afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari
inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari isura yiraceye imeze nk'irabagirana iboneka rimwe gusa ntife kwibagirana afite ingendo nziza cyane imwitayo by'intambwe imwe abanyabizigo bagera ku y'injangwe afite inzego ikeye boke izuba riserutse afite indoro nziza yererana iyakebutse afite intoki ziramutse umuntu akadagatwa agatangiye adafite ndetse inka zikagabwa afite amenyo yererana cyane nk'urubura urubonye wese ahita asenga agira ati Mana mbabarire n'ibyo ndikubona rurura
afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari
inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari
afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari afite ubwiza bwuje kuza afite isura itoshe afite tarite y'ukubitanga ifoto itoshe afite ubwiza bw'atari
inyamiga ukuru ukwiye kwambika umudari
banywanyi b'ikiganiro cyacu rero ubu tugeze muri wa mwanya dutumikiraho abatwandikiye maze bakaduha ibitekerezo byubaka ikiganiro heza Inosa haba umugisha tuguhaye ikaze muri studio
twongeye kubasura bashuti mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro heza tukaba tugeze muri wa mwanya mutega amatwi umwe mu butumwa bwanyu mwamatugejejeho Vitali Tuyisenge uri ingoma yagize ati twishimiye kwizihiza umunsi w'amahoro ati ndashishikariza urubyiruko ndetse n'abandi muri rusange duharanire kubaka amahoro kuko amahoro ari igicumbi cy'umunezero Etienne uri mu karere ka Rindo niwe yagize ati muraho murandi nyinshi kubumva ijwi rya Amerika cyane cyane ikiganiro heza dukunda ko itwubaka mu ngeri zose nko kurwanya amakimbirane bera mu ngo kurya indyo yuzuye n'ibindi Sekana Bidefonse yagize ati ikiganiro basanze gikunda cyane kubera ko nk'urubyiruko kiratwubaka cyane ati ndashishikariza urubyiruko bagenzi banjye kugikurikira agasoza agira ati ndasuhuza abakunzi bose b'ikiganiro heza by'umwihariko harimo Asumuta Etienne n'abandi reka dusoreze ku mukunzi wacu Etienne udukurikiye ari mu karere ka Bugesera ati ikiri mu cyo gifite uburenganzira mu kubona amakuru aho atanga ingero umurwayi ku ndwara abaye umuturage ku byemezo afatirwa n'umukiriya kuri serivisi ahabwa n'ibindi asoza agira ati njye mbona hiyongereye uburenganzira bwo gutanga amakuru byaba ari byiza kurushaho nsoza ngo nabibutsa ko adresse mwakwifasha muri ibitekerezo cyangwa ibyifuzo byanyu ari imeri keza cyane @yahoo.fr no kuri Facebook wandika heza programme mwakifashisha kandi telefone igendanwa ifite nimero 07788573591 na 07222231587. Nkaba nabibutsa ko ikiganiro kigeze gitangwa ku gatanu saa sita n'igice z'amanywa ku gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba
wa mama wa furi nikao wahitaji upendo wa mama wa Afrika wastahili heshima wa mama wa Afrika wahitaji upendo wa mama wa Afrika wastahili heshima angalia sura yake inahuzunisha angalia macho yake yanahuzunisha angalia sura yake inahuzunisha angalia macho yake yanahuzunisha wa mama wa Afrika wahitaji upendo wa mama wa Afrika wastahili heshima angalia sura yake inahuzunisha angalia macho yake yanahuzunisha you deserve a lot of respect mama Africa for the big role you play you deserve acknowledgement mama Africa In the community, you deserve a lot of respect, Mama Africa. For the big role you play, you deserve acknowledgement, Mama Africa. In the community, oh, Mama Africa. Hana Lolote. Anashindwa atafanya nini? Ana watoto. Wanahitaji chakula, mavazi na pia elimu. Oh Mama Africa, Mama Africa.
Arakoze cyane inosaba umugisha kuri ubutumwa atugejejeho kandi namwe mwese mukomeje kudutera inkunga y'ibitekerezo turabashimiye cyane nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisoreje kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio mudatenguha ijwi rya Amerika
Tubifurisha komeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukunda ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nange Vete Musabye Maria, fatanyije na Olivier Sati Basumbari nawe waruyoboye iki kiganiro. Bye bye.